Atuyana abana bekalete begomba. Apatikana apambana anonya sente. Abana basome
tibakeza mu matumbi
tebajula
obulamu bubalamire
batunda bulamu abantu bwe batyo mukama obalaba amaziga ge bakaba kulwa abaana baabwe gawulirenga nesala zensaba kusaba ozitwalenga emergency abaana bakule n'okufuna bafune emotoka bavuge bye begomba bagabirire babigule n'okufuna bafune mukama nkusaba buli mwana w'omwavu basanyuke kubanga nange eyo gyenva nkusaba obamalire n'amabanja basasule n'obulamu mubanyumire nkusaba buli mwana w'omwavu basanyuke kubanga nange eyo gyenva nkusaba obamalire n'amabanja basasule n'obulamu mubanyumire saba ofuke chigo bae chidukiro toba vangamu abayala obagabirirenga manyigabuze kusabo bawanirire bachusize obwenyi mumaso gabalabe bawe oba wanguze munange bingi bibasobera nkusaba obawe songo kulemerako wadolu sibigana
kusaba buli mwana w'omwavu asanyuke kubanga nange eyo gyenva nkusaba obamalire n'amabanja basasule n'obulamu bubanyumire nkusaba buli mwana w'omwavu asanyuke kubanga nange eyo gyenva nkusaba obamalire n'amabanja basasule n'obulamu bubanyumire
Njegerezo wafu
Sumurula
Wane mikoli mobi abetima
Sumurula
Omukisa kwe bifuna
Sumurula
Omukisa kwe zade
Sumurula Mkula vya kongo chuso mtu Abate wasina fuke songa Ngate tobo siri ange Kukusaba kwa babanja batana uriba Manyi osobola mukama Je wanzija wana Manyi osobola tata Kuwatoni na mkuku kukuinga Mubero sasewo Nkusawa ulire tomo siriange Nkusawa uli wana wabwavu asanyuke Kubanga nage yo jemba Nkusawa oba marire na mabanja basasule Nomula mububa nyunire Nkusawa uli wana wabwavu asanyuke Kubanga nage yo jemba Nkusawa oba marire na mabanja basasule Nomula mububa nyunire
www.mp3ugandanmusic.com